abana bana bakakasidde okubanga bafudde mu bulumbaganyi obukoleddwa ku ssomero erya Gaba Early Childhood Care Center Gaba mu nziko ze Kampala. Kigambibwa nti omusajja ali wakati w'emyaka 46 ng'abagalidde ejjambiya azinzeeko essomero lino eririraanye ekkanisa ya Maranathan Community Church, bw'atyo ne yeesogga ekimu ku bisenge ku buwaze, bw'atyo n'atematema abaana. Okunoonyereza okwakukolebwa poliisi akulaga nti abaana abasoba mu bana be battiddwa enkya ya leero obulumbaganyi buno. Ateeberezebwa ono Kalitima akwatiddwa poliisi oluvannyuma lw'okumununula ku bantu ababadde batamyenga enjoki nga baagala okumugajambula bamumize omuso. Ebisingawo ku ggulire lino birindirire ku mawulire gaffe agaddako.